Mazani uza ngamandla anzima kwezomculo ijaha elidabuka emajawundeni.
Mazani lwa emanama Mission Hospital, then ngasenze siyadlala eKids la manje kuyikholokhe kuyakhe khona abazali bami, njalo yikho engenze khona izifundo zami ze-primary leze-secondary. Bengingumculi kakhulu wesicathamiya esikole eDongodonga High School.
Ucula eyedwa uRasfire nxa esebenza labanye ekupheni umculo wakhe, njalo selamadlalade athize.
Amadlalade asemathathu, kunelinye nje singile liphume kathesi elitsha, andichaye lo mfowethu King Adiza elithi Umuntu Dangerous. Ikakhulu mina ngithenga amabhithi from South Africa, then bese ngiyarekhoda-ke lapha eZimbabwe emaproduseni ami amakhulu kakhulu, oFurigan, oHardmark, oBiza, ya oBlue Master, labanye nje ngibakhohliweyo kuyibo abaproducer wami engisebenza nawo kakhulu.
Sfaya uthi kukhona abamenza wathanda ezomculo. Tshela abalaleli ukuthi uthiwani lumculo.
Elumculo ebengiwuthanda kakhulu mina bekuyi Limpompo. Umculo ebengimthanda kakhulu bekungumakhadi, kunguye owangi-inspire kakhulu ukuthi lami ngilandele umculo wakhe kakhulu. Ngase ngisithi hhayi, lami mangihlale endimeni naleyo eyakhona ngale Limpompo. Kuyi umculo engiwuculayo mina, umculo waseLimpompo iHouse, bathi ile kombo.
Umculo wakaRasfire uyatholakala. Kobaxhumane lawe njani abalaleli ndiweni?
Ku-Instagram ngikhona, ngiqale kakhulu ngithi YouTube yikho ngikhona Rasfire the Entertainer, ku-Facebook ngikhona Rasfire the Entertainer, ya zonke indawo TikTok lakho Rasfire the Entertainer, ku-email abafisa ukuxhumana lami ku-email theentertainerrasfire@gmail.com. Ngiyabonga.
Lijaha elizala zomnandi wezomculo uRasfire, nguye besikwethiselayo kuhlelo waza uza Friday mpela sobe entekini lonke ikamra mgezwa Jesus Bana.
Give it a little backseat. zomuntu mhlonipe ukamuona chidai dai chingwa dai dai 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 we. Give it a good big city.